Radio Özgür Amerika. Radio Özgür Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @ radio yacu naho kuri @ radio yacu @ ni site yacu musanga ho ibiganiro byacu byose hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amahoro kuri mwe mwese mukurikira radio ijwi rya Amerika by'umwihariko muri iki kiganiro muri sanga muragira muti uyu munsi twabahishiye iki tariki ya 21 z'ukwezi gushize ikinyamakuru cyo muri Zambia cyitwa The Times of Zambia cyasohoye inkuru ivuga ku ihohoterwa ry'abanyarwanda muri icyo gihugu mu nkuru yacyo cyavuze ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR muri Zambia ryandikiye umuyobozi mukuru w'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka muri icyo gihugu irimumenyesha ko HCR ihangayikishijwe n'ihohotera abakozi b'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka bakorera impunzi z'abanyarwanda muri icyo gihugu. Muri iyo baruwa ijwi rya Amerika ifitiye kopi umuyobozi wa HCR muri icyo gihugu asaba urwego rw'abinjira n'abasohoka gukora iperereza kuri icyo kibazo no kumenyesha HCR uko bihagaze, ariko iyo baruwa ikanasaba by'umwihariko ko amahame n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi yakubahirizwa. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twabatumiriye abatumirwa babiri bari budufashe gusobanukirwa icyo kibazo uko giteye. Ku murongo wa telefone muri Zambia turi kumwe na Bwana Emile Ndamukunda, umwe mu banyarwanda bahungiye mu gihugu cya Zambia amaze iminsi akurikirana iki kibazo. Turavugana amavona amavuko yacyo, ukuri kwiba ku banyarwanda bahungiye muri icyo gihugu n'icyo inzego zinyuranye za leta cyangwa izishinzwe impunzi ku rwego mpuzamahanga zikora kuri icyo kibazo. Bwana Eli Ndamukunda, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane kuko ahangana n'itari igitekerezo kuri ingingo. Nabanza gusuhuza bene wacu bavuga ikinyarwanda mu kirundi babwira ngo ndakomeze kugira ibintu.
Ubundi aho ngaho twakabaye tuvuga tuti mwaka bwanji.
Ya
ni mwacha mabwanyo
kuko ni
nimugoro ubwo yanga bwanyo n'igitondo. Ubwo hano murabe reka turi mu gitondo ubwo nyine nayobye
ngira ngo
Emile rero ikaza mu kiganiro muri sanga turi kumwe kandi na Bwana Claude Gatebuke, impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ayobora ikigo African Great Lakes Action Network giharanira amahoro, ubutabera n'uburumbuke. Bwana Claude Gatebuke, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Jeffrey Mutagoma, ndagushimiye kandi nashimiye na Kagwigwi turi kumwe nawe, ndamusuhuje mwembi, ndabasuhuje n'abakurikiye iki kiganiro. Mukomere cyane, twese dukomere, dukomeramo.
Ikaze namwe mwese bakunze b'ikiganiro muri sangaho muri hose hirya no hino ku isi. Dutangira ikiganiro tureba uko iki kibazo tumaze kuvuga haruguru cyifashe Mukanya ndahijambo bwana Emile ndamukunda kagwigwi ariko reka tubanze tujye Kigali mu Rwanda dusabe umunyamakuru w'ijwi rya Amerika bwana Eric bagira ubusa atubwire irya baruwa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryandikiye leta ya Zambia ivuga ko rihangayikishijwe n'ihohotera abakozi b'urwo rwego bakorera impunzi z'abanyarwanda muri icyo gihugu. Ibaruwa yashyizweho umukono na Madame Pierine Ayala ahagarariye HCR muri icyo gihugu. Erika bagira ubusa tubwire uko bimeze.
Impamvu kurenganywa kw'impunzi z'abanyarwanda bikozwe n'abakozi bashinzwe ibiro by'abinjira n'abasohoka. Nkwandikiye kubera impamvu zirebana n'akarengane bivugwa ko abakozi b'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka bakorera impunzi z'abanyarwanda ziri muri Zambia ku buryo buzwi. Amakuru ibiro byanjye biheruka kubona aragaragaza ko ikibazo cy'abanyarwanda kimaze kurenga urugero rwa kwihanganirwa mu gihe bakomeje kuvuga ko batotezwa no guhigwa bukware n'inzego z'abakozi zishinzwe abinjira n'abasohoka babakaruswa. Ibindi bivugwa ku banyarwanda byerekeye kwibwa ibicuruzwa mu maduka yabo n'iyicwa rya bamwe muri bo baraswa n'abantu bitwaje intwaro batazwi. Ibyo bikomeje kuvugwa mu bitangazamakuru binyuranye byo mu gihugu. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryamenye ko impunzi n'abasaba ubuhungiro bafashwe muri ubwo buryo kandi rihangayikishijwe cyane nabyo. Ibi biraba mu gihe Zambia imaze gushyira umukono ku itegeko ryubahiriza amahame mpuzamahanga yo kurengera impunzi kandi yerekanye ko yiteguye gufasha abantu bahunze imvuru n'umutekano muke mu bihugu bakomotsemo. Ingingo ya gatatu y'amasezerano mpuzamahanga agenga impunzi yo mu 1951 yerekeye kutavangura isaba ibihugu byayashyizeho umukono kuyubahiriza mu kudakora ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu, idini cyangwa igihugu impunzi zikomokamo. Igika cya 29 cy'itegeko rigenga impunzi ryo mu 2017 kivuga ko impunzi zitagomba gukorerwa ivangura ryaba rishingiye ku gihugu cy'amavuko, ubwoko, igitsina, idini, inkomoko, ubwenegihugu, ibara ry'uruhu, imyaka, ubumuga, imitekerereze, imyemerere, umuco, ururimi, imibereho, gutwita, kubushatse cyangwa uri ingaragu cyangwa urwego umuntu arimo mu byerekeye ubukungu. Ahashingiwe ku birimo biba, HCR yiteguye kuganira na leta yanyu no kubaha amakuru y'ibirimo biba mu buryo burambuye. Hagati aho HCR irasaba leta yanyu gukora iperereza ibibazo byose byagaragajwe no kutumenyesha ibyo murimo gukora kugira ngo ibyo bibazo by'ihohoterwa bikemuke. Ikindi turasaba guverinoma ya Zambia kumenyesha abakozi b'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka bose ibyerekeye amategeko agenga impunzi n'ibyo Zambia isabwa kubahiriza bijyanye n'amategeko mpuzamahanga, harimo ibyo yemeye byo guha umutekano impunzi n'abasaba ubuhungiro ititaye kuho bakomoka cyangwa ubwenegihugu bwabo, ahubwo ikubahiriza amahame shingiro y'amategeko arengera impunzi n'uburenganzira bwa muntu.
Bwana Eric bagira ubusa, urakoze kudusomera iyo baruwa HCR yandikiye inzego z'ubutegetsi zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Zambia. Reka tujye kwa bwana Emile Ndamukunda Kagwigwi uri aho muri Zambia. Icyo kibazo cyatangiye ryari, cyaje gite?
Murakoze kuma ijambo. Iki kibazo ubundi kugira ngo gisesengure neza byaba byiza umuntu arangije kureba uko cyatangiye. Iki kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda ubundi cyatangiye cyangwa cyakomeye guhera muri 2013 ubwo leta y'u Rwanda ifatanyije na HCR byashyizeho gahunda yo gukuraho ubuhungiro ku banyarwanda. Icyo gihe kugira ngo abantu bose bazi icyitwa cessation clause, ikintu rero cyo gukuraho ubuhungiro ku banyarwanda kimaze kuba.
Icyo ariko ntabwo cyabaye muri Zambia gusa, cyabaye hose hari impunzi z'abanyarwanda barebwa nyine n'uko gukomeza.
Ubwo rero nubwo cyagenze gutyo, ubundi hagomba gukurikiraho nibuze inzira eshatu. Hari inzira eshatu zagomba gukurikizwa. Urwa mbere ni uko mu gihe impunzi zikuriyeho ibyangombwa ziba zishobora gutaha mu gihugu cyazo ku bushake. ibyo rero nabo byabaye kuko ingenzi zakomeje kugaragaza ko icyo zahunze cyangwa se zitiyumva ko umutekano wazo wari zitize umutekano ku buryo zataha ni ukuvuga ngo ibyo gutaha ku bushake ntabwo cyabaye. Hashobora gukurikiraho ko mu gihe impunzi zidatashye ibihugu birimo Zambia ishobora kuguha ibyangombwa zigatura zigatura zifite ibyangombwa ibyo nabyo kuva muri 2013 kugeza ubu ubona nta murongo wabyo ugaragara. Nubwo Zambia itirukana impunzi ariko nta byangombwa zigira naho hava n'icyo kibazo cyo kuba inzego za Zambia zihora zibirukana inyuma ni uko ni abantu babaho batagira ibyangombwa kuko ntibatuze ngo bahabwe ibyangombwa ni abantu batagira igihugu ubona nta mategeko yo kubarenira ahari. Icya gatatu mu gihe Zambia ibonye ko batuze itabishoboye yashoboraga ko bashakira ibindi bihugu bishobora kubakira ibyo nabyo bikaba bitarakozwe. Ayo makosa rero niyo ashamikiye n'ibindi bibazo byose bigenda bivuka kuko impunzi zageraga ibyangombwa biziranga ubu nta byangombwa zigira ziba mu makambi aho ubufasha bwa HCR ubufasha bwa leta bwahagaze kandi izo mpunzi zigomba kubaho. Wakwibaza ngo mu gihe nta muntu ubufasha uzabaho gute? Aho rero niho havamo ko zigomba kuva mu makambi zikajya gushakisha imibereho zigakubitana na za nzego zishinzwe guhindura n'abasohoka mu gihugu babisaba ibyangombwa bagasanga nta bizifite. Ibibazo rero byose bishamikiye kuri uwo mwanzuro navuga ko wahubukiweho cyangwa se kuba wabaye umwanzuro utagezweho cyangwa ko ari umwanzuro wabaye n'akagambane ariko hatitawe ku zindi z'impunzi.
Reka mukanya wenda turagaruka kuri icyo cy'uko bigenda n'ibibazo by'umwihariko birimo kuba ariko reka turebe kuri icyo cya cessation clause cyangwa se cyo gukuraho ubuhunzi. Umwanzuro urafashwe HCR irawufashe biremejwe ariko mu by'ukuri impunzi zimwe ziravuze ziti ntabwo twebwe twumva twataha tuzaguma ahangaha. Zambia ntabwo yabirukanye HCR turimo tuvuga niyo yanditse uru rwandiko bigaragara ko irimo mu by'ukuri gusa nishaka kurwana kubafite icyo kibazo. Ku mpunzi zitifuje gutaha HCR yazivuze biki by'umwihariko aho muri Zambia yizifata nk'impunzi cyangwa byakomeze byaciriye aho ngaho bijya mu rungabangabo nta kigenda?
Aha nta stati zigira ni ukuvuga ngo yuka ngo izahoze ari impunzi ariko si ubu niki ubajije nahabizere ngo ko zahoze ari impunzi ubu niki kugira ngo nta gisubizo yashobora kumuha kuko umuntu nk'uko babitumaga no mu itangazo HCR bwabindi arahariye amakosa niyo yashyiraho kuko yakuyeho ubuhunzi nta kindi kintu yateganyije ntabwo nzi kugira byaciyemo twese tuba tubivuga ngo kuko leta y'u Rwanda niyo yasabye icyo kintu ariko bigaragara neza ko uburyo cyakozwe cyahonyoye uburenganzira. Umuntu agira uburenganzira bwinshi umuntu aba akeneye kubaho abakeneye gukora abakeneye kwiga igihe afite abana bakiga abakeneye kwivuza abakeneye no gutembera ukabava mu gihugu ukajya mu kindi ibyo bintu byose kugira ngo bigerweho ni uko uba ufite ibyangombwa. Kimwe mu bibazo biremereye impunzi z'abanyarwanda cyangwa se zahoze ari impunzi z'abanyarwanda ni ukubaho nta byangombwa icyo bita nta dokima n'imwe wabona ibaranga ibaho. Kwiga usanga ari ibibazo gukora usanga ari ibibazo ubwo nuko nubwo bimenyekanye cyangwa HCR itangiye kubyinjiramo iki kibazo kimaze igihe kinini abanyarwanda navuga ngo barakubititse barakubititse ni abantu buri munsi buri mwaka nuvuga ngo abona akantu ko gukora ntabwo umutima uba uri hamwe abavuga ibyo cyangwa ejo bundi ahinjira n'abasohoka baraza abantu bare kandi nabo bamenye ko nyine nta kivugira usanga donke nyine uburenganzira bw'impunzi z'abanyarwanda ntazo rwose nta kizere kinatanga uretse ko wenda usanga bavuga bati haje leta nshyashya wenda iyi leta hari ikintu izabikoraho ubwo na HCR itangiye kubyinjiramo wenda icyizere kikazamuka kiti ejo hazaza hari cyagusohoka ariko ubundi uko ibintu byari bimeze kugeza ubu rwose ntabwo ubuzima bw'impunzi z'abanyarwanda byari bimeze neza habe na gatoya.
Mukanya turajya kwa Claude Gatebuke, ariko ndagira ngo nk'umuntu utaraho muri Zambia, nk'umuntu wumva icyo kibazo cyangwa ukibona mu itangazamakuru, uduhe ishusho muri rusange yuko kimeze y'ibibazo abanyarwanda bafite. Twigeze kubikomozaho aho ngaho mu Rwanda, ariko wowe urahari, uri aho muri Zambia, sa nk'uduhe ishusho y'ukuntu ibyo bibazo bimeze, ibyabaye n'ingero.
Ubundi muri rusange hano hari abanyarwanda benshi nari n'ibyiciro bigiye binyuranyuranye. Hari impunzi zahunze mu myaka yashize, zahunze muri kiriya gihe cya 1994-1995, inyinshi zaje zigiye muri Congo. Izo urebye hari n'izo zifite ikibazo kinini cyane, kuko nubwo hari impunzi zigenda zihunga mu minsi ya vuba bitewe n'ibibazo peresoneri izo ni kankeya, ariko hari n'abanyarwanda baza bibiziye mu buzima busanzwe baje gushaka imibereho. Abo rero umuntu agomba kubatandukanya n'impunzi zari zihinzwe zifite ibyangombwa ariko zikabyakwa. Hari ibibazo bombi bahuriraho nk'abanyarwanda n'abarundi n'ibice, ariko ikibazo cyihariye cy'abo banyarwanda ni uko bo kugeza ubu tuvuga niho umuntu yaravuye mu Rwanda aje gushaka imibereho abafite pasiporo, ubuzima bw'umunaniye hano muri Zambia yaje muri Afurika y'Epfo afite ibyangombwa agenderaho. Ariko urumva umuntu wamuha ibyangombwa ni umuntu twita ngo ni sampati, umuntu utagira urupapuro, uragenda ugasanga abana kugira ngo babone ishuri hano ni ikibazo. Icyo gihe bakuraho ibyangombwa by'ubuhunzi, Zambia yari ifite abanyarwanda 400,000, umubare wari 400,000. Kugeza ubu tuvugana bamaze kuba 200,000, aho n'abarizaga vuba bambwira ko ni 500,990, hafi 600,000. Abo bana bagenda bavuka biyongera mu mubare w'abana batagira ibyangombwa kujya ku ishuri, ugasanga ni ikibazo. Ibisobanuro bahora babaza uwandi birangira niba umuntu abonye amahirwe akavuga ati mbonye uko nabona agashora ubuzima bwo mu bandi bazo nabushobora, reka njye gushaka icyo nakora. Imigerasiyo bizenguruka zenguruka mu maduka ikagira zifashe ibyangombwa byabiriye, ugasanga nta byangombwa agira wa muntu ntaho za ruswa zihera. Aho kugira ngo bajye kumufunga na duke yari afite aratubaha, ejo bagashyikirwa bakagaruka, ugasanga icyo kintu cy'ibyangombwa buri gihe giteza ibibazo. None murakoze n'icyo cy'ibyangombwa, umuntu utagira igihugu kimuvugira ngo iyo nta byangombwa ufite buryo nta gihugu ufite. Ushobora kuvuga ngo abantu leta y'u Rwanda iravuganira n'impunzi zahunze u Rwanda, tubavuga ngo leta ya Zambia ngo irabafasha, nta byangombwa Zambia irabaha. Na ba bantu bashaka kubahohotera kuko bazi ko nta kivugira babona aho bahera, ugasanga uyu munsi umuntu araje aramufashe amutwaye amafaranga, niba udafite amafaranga baragufunze. Ibyo ni ibibazo tubona buri munsi mu buzima bwa buri munsi hano muri Zambia. Uyu munsi umuntu bashobora kumufata inshuro eshanu yaba atabonye amafaranga yo gutanga ngo bamurekure agafungwa. Ugasanga rero ibyo bintu byose, kandi inyuma y'ibyo ngibyo reka muhe urugero rwa hafi. Hari igihe kigeze kuba ibibazo by'umutekano aha ngaha nabyo tutamenya neza uko byanze, abanyagihugu birara mu maduka y'abanyarwanda barabiza barabasahura. Sibona icyo kintu hari mukibuka. Icyo gihe rero leta ya Zambia yaravuze iti abantu basahuwe tuzafasha, ni abantu bari bafite ibyangombwa bibemerera gukorera hano muri Zambia. Bageze kuri ba banyarwanda bari impunzi bagasanga nta rupapuro na rumwe bafite, kandi ibintu byabo byarasahuwe. Ndakumvisha akarengane no guhohoterwa biba byaragiye biba kuva kera. Umuntu yari afite akaduka yarishinzwe kugira ngo buri muntu ugere ku rwego rwo kubona akaduka, ngira ngo buri muntu yumva uko bigoye. Baraje baragasahuye kubera ko nta cyangombwa na kimwe gira kituranga, ibintu byawe bigiye gutyo burundu urahombye.
Reka tujye kwa Bwana Claude Gatebuke, wumvise ibyo bwana Emile Ndamukunda avuze ati ari leta ya Zambia ntituvugira ari HCR ntituvugira ubwo ga nimwe musigaye mwe muhirimbanira uburenganzira bwa muntu bwana gatebuke ikibazo nk'iki aho igihugu cyakiriye impunzi kizihinduka ni ikibazo mukunze kubona mu mirimo yanyu mukora yo guhirimbanira uburenganzira bwa muntu
ni ikibazo dukunze kubona akenshi kandi manze shimire na Kagwigwi izo information utanze kuko nibaza ko abantu benshi badakurikirana iby'uburenganzira bwa muntu badakurikira batamenya ibyo bibazo impunzi z'abanyarwanda ziri muri Zambia zifite ndetse rimwe na rimwe hari n'igihe biba no ku mpunzi z'abarundi ariko cyane cyane iz'abanyarwanda n'izuruge zugarijwe icyo kibazo rero gisanzwe kibaho nkanjye nk'umuntu w'impirimbanya uburenganzira bwa muntu nta nubwo ari ku banyarwanda gusa nkibona hari n'impunzi zo mu bindi bihugu urugero natanga ni nk'impunzi zo mu gihugu cya Burma cyangwa bita Birmani urebye iyo zigeze mu bihugu nka za Thailand nazo zikurikiranwa na leta z'aho ngaho zikaba mu buzima bukakaye cyane bubabaje ku buryo rimwe na rimwe niyo abantu bahanira uburenganzira bwa muntu bagiye kubavugira bakajya muri ibyo bihugu nabo barabirukana ngarutse rero ku mpunzi z'abanyarwanda icyo kibazo ni ikibazo gikomeye kandi kitari no muri Zambia gusa uretse no muri Zambia wenda tuvuge ko ari muri Afurika nubwo njyewe mbona ko Zambia iri mu bihugu byibura bifite inzego bikurikiza inzego akenshi ibihugu byo muri kariya karere ko mu majyepfo ya Afurika usanga ibyinshi bigerageza ugereranyije no mu karere k'u Rwanda urwanda rurimo uretse rero no muri Afurika nabaha nk'urugero na hano muri Amerika impunzi z'abanyarwanda zirakurikiranwa hari raporo yasohotse ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa mbere yasohowe na FBI urwego rwa Amerika rushinzwe iperereza ku byaha byakorewe muri Amerika FBI ndakeka benshi bareba amafilime wenda cyangwa bakurikira amakuru bazi icyari cyo ivuga ko impunzi z'abanyarwanda n'abanyarwanda babimukira bakurikiranwa muri Amerika ikindi ni mu bihugu bitandukanye aho for example nko mu gihugu nka Suwede bigeze no kwirukana umudiplomate cyangwa abadiplomate umudiplomate w'umunyarwanda bamuziza gukurikirana impunzi z'abanyarwanda no kubate biterabwoba ibyo nabyo birimo muri iyo raporo ya FBI ivuga ko bashaka kwintimida no gukurikirana impunzi
ariko bwana gatebuke ahangaha ni igihugu cya Zambia n'inzego z'ubutegetsi muri Zambia zirimo gukurikirana impunzi ni ubutegetsi ubwabwo
niyo mpamvu nahereye kuri urwo rugero naguhaye rw'impunzi zo muri Birmani ndi kuvuga ko ibyo bintu bibaho ko ubwo butegetsi buba anako ubutegetsi bw'igihugu impunzi zirimo gukurikirana impunzi ku by'u Rwanda rero iyo urebye witegereje usanga atari ubwo butegetsi burimo kubikora ku bushake bwabwo kubera ko Zambia ni igihugu mu bintu yewe nk'abantu naganiriye nabo bakora muri izo mu nzego international zaho no mu buyobozi bwaho bafite ikintu cyo kwishimira muri ishema ryo kuba ari igihugu cyakira impunzi Zambia yakiriye impunzi kuva kera ari izo muri Afurika y'Epfo ari izo muri za Zimbabwe ari muri Angola hari abantu bahunze muri za 70 bakiri muri famiye zabo zikiri muri Zambia z'impunzi hari abanyekongo abarundi abasomali abanyarwanda abanyethiopia hari amoko menshi y'abantu bahungiye muri Zambia noneho iyo urebye rero ukuntu biruka ku mpunzi z'abanyarwanda ubona ko atari ukubera ko atari ukwiruka ku mpunzi gusa ahubwo ni impunzi z'abanyarwanda aho rero niho ubonera ko iyo witegereje usanga harimo akaboko ka leta y'u Rwanda niyo mpamvu narinzanye urwo rugero for example rwa FBI naho handi no mu bindi bihugu aho wenda batashoboye
reka ibyo twe kubyemeza bwana gatebuke twe kwemeza ko ibintu tudafitiye gihamya wenda tubyite analize yawe ku giti cyawe uko ubibona ariko ntabwo ntabwo ijwi rya Amerika ribyemeza kuko ntabwo tubizi
aho turi kumwe ijana ku ijana ibyo ni isesengura hari ikintu bavuga mu cyongereza ngo if it walks like a duck talks like a duck quacks like a duck it must be a duck ngo niba igenda nk'igishuhe niba ikintu kigenda nk'igishuhe kikavuga nk'igishuhe kigasakuza nk'igishuhe burya kiba ari igishuhe niyo mpamvu ndi kugenda mbereka ku isi yose iyo uzengurutse isi ukagenda ureba ukuntu mu buryo bwihariye impunzi z'abanyarwanda zikurikiranwa ukareba uretse na Zambia reba Mozambique abantu bararaswa impunzi ziraraswa muri Mozambique Kasiye Ntamuhanga yaburiwe irengero revoka baramurashe revoka irindi zina rye ndaryibagiwe muri Kenya impunzi zaraharasiwe izindi ziburirwa irengero abantu nka Rutembesa dusubije inyuma muri iyi myaka 30 ishize hari nabase tutendashonga n'abandi benshi ku buryo iyo urebye ubona mumfashe ijambo ry'ikinyarwanda harya ryitwa pattern ni bivuga iki mu kinyarwanda ibintu bikurikiranye
ariko aho bitandukaniye bwana Gatebuke aho hari ibintu bitandukaniye nuko abo ngabo izo kawuvuga zagiye zikorwa n'abantu rimwe na rimwe batazwi bindi bikiri mu iperereza ariko ubu turimo turavuga inzego z'igihugu n'abantu bakora mu rwego rw'igihugu bagira batya bakakaruswa wasobanura ute ko igihugu cyakorera mu kindi abantu barakaruswa abaturage barasenya amaduka y'abanyarwanda ibi bintu ni ibintu bikorwa n'abanyezambiya bwana Gatebuke
ibyo bintu ariko bibaho ibyo bintu bibaho cyane ko leta ikorera mu yindi wenda si cyane cyane iyo bagendeye ku kintu cya ruswa cyangwa ubushuti n'ubano mpuzamahanga ikintu kizwi ni uko muri iyi myaka yashize ubundi u Rwanda ntabwo rwagiraga ambasade muri Zambia icyo kiri mu bintu byahindutse muri iyi myaka yashize umubano wa Zambia n'u Rwanda ntabwo wari umeze neza ariko uko umubano wa Zambia n'u Rwanda ugenda umera neza kurushaho niko noneho na kondisiyo n'ibibazo by'impunzi bigenda byiyongera kurushaho icyo ni ikintu kigaragara ni bya bindi navugaga ko iyo ufashe ibintu ugateranya ugafata rimwe ukongeraho rimwe ubona kabiri aho rero niho nkomeza gushimangira ko iyo urebye cyane cyane mu bihugu bya Afurika ko ari ahantu ushobora gukoresha ruswa ugakoresha corruption yo kuba wakwinjira mu bategetsi igihugu kiba gifite amafaranga menshi yo gutanga mo za ruswa icyo ni kimwe nongere ngaruke kuri icyo kintu cya ruswa mu bihugu hataba ruswa ariko hari ikintu gisa nka ruswa ibintu bya lobbying ibyo nabyo ni ibintu tubona ko leta y'u Rwanda ikora niyo mvuga ko ibiri gukorera mu bindi bihugu urebye na hano muri Amerika mfite ingewe za dokima n'amaresi y'ahantu leta y'u Rwanda yishyuraga ngo babakorere lobbying
ariko muri Zambia ibyo ntabyo ufite
muri Zambia ntabwo byoroshye kubibona kubera ko
niyo mpamvu tutabyemeza bwana Gatebuke reka uretse gato Emile hari abantu bamaze umwanya munini ku murongo wa telefone mu by'ukuri ndagira ngo bataducika ku murongo wa telefone hari bwana Jean Serge Mandela na bwana Uwimana Jean de Dieu reka duhere kuri bwana Jean Serge Mandela ndagaruka ndabaha ijambo mu kanya iyo ngingo turayigarukaho bwana Jean Serge Mandela ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika
makoze cyane makoze kumujambo
uherereye hehe
ndembe rusaka ndarusaka no maze nona bona umizanga na rusaka
ye
no ko kuba mu ngambi banganye ku ngufu n'ngambi zo bya kuradi n'waye ukwezi kuri
uhamagaye ushaka kuduha igitekerezo cyangwa ni ikibazo
ni igitekerezo n'ona ngiri cyo mvuga kuri cyo cyo Rwanda
komeza
Ditajyana Rwanda muri Zambia rifitemo utuntu twinshi cyane tudutera Nzamba undi dore inanga hakenye inanga abantu baje tugize inanga kamwe za mbere ya za gihundu bibiri yajyaga ko ajyaga inanga ku mvuga igifaransa kutaka mu kasayi ko ntabwo ari bazanye Rwanda none ibintu byaje kwigira imbere gatoya ariko mbere nsubira inyuma nyine aho ngaho ni Zambia iyo ageze kujya ngona kazi urumunyamahanga agomba kugira work permit no kujya gucuruza icuruzi urumunyamahanga agomba kugira ibyo bita visitor permit Uganda yao chitaka self-employed permit chitaka kaita self-employed permit chitaka kuka kwa itaka chitaka kwa itaka uchaji
Hibye mire ya tubugira gamukani
Pikoresha Anima chitaka kuka uwanya kazi Meno mwendo ni mwaka umbichuni Ebono nwa matie kwe ya yali njana soka baya gugurie Anima wa shirao, nono wa shirao, wa shirao zindi musha. Wajidewo, urusha gui mbo. Urusha, baishi demo, urusha gwa spouse permit, donk urusha gui mbo, mbo mwasha kanyi. Gwanuzi gwa ses employment permit, wajikurawo. Donk uja kumikole kujitike, wajikurawo, wajitikini wende esa permit. Doka wanu wagieza mirimi, permit ya wagieza mirimi. Gwonge gwo yotemi cha kumesha kuba wode kuja kubona kazi ngoma kuja wetemi okay no no is na sub permit ngo ni kuri banyesha no no eh duko duso bi yo kuti tule je mate komu tambi ya madam eh aitwe ko ya ya yo mjangwa zo ngi vita konvasion na 1961 so konvasion mu tambi mu nandi akuzi nandi ari fashe yo kuja gwe kubyekanye no bwisanzwe bw'umuntu ubudisha tukubikisha kuko ko Zambia ko uzayi ubonye ubonde mu Zambia agomba kuba mu nkambi kujya kubona nayo nkambi rero ugomba gusomeza zuzambi izo izo mutse nakubwiye nyine icyo ngucyo bita visitor permit work permit start permit na spouse permit
sa no ihutisha igitekerezo ari abandi bategereje ku murongo
kujya tege ko ndo ndo murongo no kujya vuga igitiko igitiko igenga abinjye nasoka je mu 2010 bonje muno nuko yufatiye yuje kutanguza mu nkambi ngomba ko ufite ibyo bita get pass bwo bisha ko gusoka none uta rufite afashe wowe afashe ubashe iba kubonye ko santo rufite cyangwa se kwarangiye bagomba kugena mu kiko cyo kuvuka ukoze ubushye mategeko ya Zambia kugena mu nyiko rero nyiko cyo cyo muri cyo gatsinga rero nyiko ya bagwa amba kangi azabo cyangwa gwa amezi atatu amezi atatu wewe kuba ko ni nshaka kusobanura nyine njya ngumva ko atike ko je bakamigaza bakora mukiye ko abakikiye hanyuma ugiye kire kwa abanyarwanda aba amaze gutwa umaze gutwa mu buhungiro ubutse bwari buriho ngabye ati uko twabisanzwe biteye imungenge ariko nta mutu zawutaza bivamo waduwa ibyo bita temporary permanent residence bazwa yigaratiganyo ubutu gutura gutura ku isanzu gutura bagatura bagaturaho yisanzuye bimo byakatatu ibyo bintu babitangiriye mu nkambi mu mwaka w'2018 abo mu mujyi wa Ibaga aho kwajya ngo wabaye abo mu nkambi babagira abo mu nkambi bashobora gusohoka mu nkambi batangiye bashobora kwitunga kuko hasigaye bashyira itakiri kibatunze
sano wanzura bwana Mandela sano wanzura kuko urasa n'uwagiye mu mateka cyane kandi dufite abantu bari ku murongo sano wanzura igitekerezo
komeza byo mvuga nyine nuko abanyarwanda tumaze kubona ubwo buryo bwo gukora twahise duhindura twita landscape donc uko Zambia igaragara nyine byahindutse none bigaragara ko abanyarwanda bafite ubushobozi ushobozi none uyu munyarwanda umufashe gusa adafite cyangwa adafite icyangombwa bamwenzaho kugira ngo agire icyo kibaha iyo utakibahaye bajya kumuramura rimwe na rimwe ari ubwo wayifata ubwo yabaha bakayarya bakakujyana kugira ngo wakumvishe nubwo asanga ibyo bintu birimo ubugome butumvikana nakunafata umunyarwanda ufite ubukinjyanwa n'igihugu ukajya kumufunga kandi ubizi neza ko uwo muntu bakinjyanwe n'amategeko ntabwo ushatse kwitanga urugero wakubyambayeho kandi ifatwa n'abantu bari bazi ku mazina
wowe byari byakubaho bwana Mandela hari ubwo inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka zari zagufata
nafashwe maze gufungushe eshatu eshatu kuba mu 2006 bwa mbere kugeza mu myaka ibiri ishize
ubigenzute kugira ngo bacike Nyemerera tujye kwa bwana Uwimana Jean de Dieu arategereje igihe kirekire. Bwana Uwimana Jean de Dieu ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Wakoze kandi kwihangana wategereje umwanya muremure. Uherereye hehe wowe?
Nk'uko bivuze nitwa Uwimana Jean de
Dieu.
Herereye mu Rwanda mu karere ka Nyagatare intara y'Iburasirazuba.
Amakuru ki yaho Nyagatare? Karama ndahazi na haragiye inka.
Ego aho ngaho hafi ku mupaka w'u Rwanda na Uganda.
Nuko rero uhamagaye ari igitekerezo cyangwa n'ikibazo ushaka kubaza abatumirwa bacu?
Mu by'ukuri mfite igitekerezo ariko ndahera ku kibazo.
Yego.
Mu by'ukuri ibyo bintu byo kuba se impunzi z'Abanyarwanda ziri muri Zambia zihohoterwa, njye nagira ngo ngire icyo mbaza. Ndabaza ese kuba bahohoterwa no kuba yuko nta mbasade y'u Rwanda iri aho ngaho muri Zambia ku buryo bashyikiriza icyo kibazo basaba barikemura vuba? Ikindi kibazo nifuza kubaza, ese nk'Abanyarwanda benshi iyo cyane cyane nk'urubyiruko iyo tumaze guca akenge usanga benshi bihutira kujya mu bihugu byo hanze nk'iyo muri Zambia, Zimbabwe, bakambuka hakurya y'imipaka ya Afurika muri Amerika. Ariko mu by'ukuri ntabwo tujya tugirira y'amahirwe meza kuko usanga henshi za despote za ibintu nk'ibyo ngibyo aribyo birimo naho ngaho muri Zambia. Nabwira icyo urubyiruko rw'Abanyarwanda rwaba bateze amatwi muri aka kanya kugira ngo nabo bumve ko mu gihugu cyabo cy'u Rwanda cyaba kimeze neza ku buryo batagomba kukivamo ngo bajya muri Zambia cyangwa se no mu bindi bihugu. Murababwire iki ku buryo bagomba guhaha mu gihugu cyabo ndetse bakibakira n'u Rwanda rwabo? Ikindi kibazo, ese ni impunzi z'Abanyarwanda gusa zirimo zihohoterwa cyangwa n'izindi zo mu bindi bihugu bitandukanye bya Afurika nazo zaba zihura n'izo mbogamizi? Murakoze.
Urakoze cyane Jean de Dieu Uwimana. Numva ibibazo byawe, harimo bimwe numva nasubiza ariko ntabwo ari njye mutumirwa. Reka nguhe bwana Emile Ndamukunda kuko niwe uri muri Zambia, sinzi niba ibibazo byawe yabikurikiye uko ari bitatu.
Na abikurikiye ibibazo mu by'ukuri ikibazo cya mbere yibazaga ati nta ambasade iri mu Rwanda ku buryo yamenya ibibazo Abanyarwanda bahura nabyo. Ngira ngo wenda hari nagasobanukiwe ko niba impunzi y'umunyarwanda yarahunze u Rwanda kugira ngo uvuge ko ambasade igihugu wahunze se urumva ariko kizajya guharanira umutekano wawe kandi waragihunze? Ntabwo igihugu wahunze, niyo mpamvu niyo hashyizeho bibaye ibyangombwa ubutemerewe kujya muri icyo gihugu wahunze. Kereka iyo uciye mu nzira yo gutaha mu buryo bwemewe n'amategeko niba uri impunzi y'umunyarwanda urumva deja iyo ambasade ihagarariye abantu wahunze, kandi turimo turagenda tubabona ko rimwe na rimwe nk'uko bitekwa nta bimenyetso kugira ngo bibone bifatika wenda biragoye. Ariko akenshi no muri ibyo bibazo abantu baba batekereza ko harimo ukuboko kwa Leta y'u Rwanda igira ngo Zambia ikomeze itenshe umutwe impunzi zibone nta yandi mahitamo zibone zitaha. Nta buryo rero ambasade yumva yafasha impunzi y'umunyarwanda kandi biri yarahunze u Rwanda. Ikindi yavuga ati ese mu Rwanda ati ko numva ngo ubwo ariho heza, ati twabwira icyo urubyiruko ngo rujye ruguma mu Rwanda. Burya umuntu uri mugari umuntu atekereza ko kirumva n'ubwo umunyarwanda uvuga ngo akanyoni katagurutse bikamenya ubwenge. Ntabwo nshaka kuvuga kubwira abantu ngo bajye bagenda cyangwa bajye baguma mu gihugu, ariko impamvu igihugu kigira za ambasade akaba n'ikintu mpuzamahanga n'uko baba bazi ko abantu bazajya bidukasa bakava mu gihugu bakajya mu bindi. Ubucuruzi mpuzamahanga bukorwa kubera ko ari abandebenegihugu bavuye mu gihugu runaka bakajya mu kindi. Ibyo ndumva byaba binyuranye n'ingingo y'umuntu, ariko ni uko ngewe nabyumvaga. Ntabwo wabwira abaturage ngo muzajye mu gihugu ntimukagende, kubera ko nubwo turimo tuvuga ibyo ngibyo, ariko hari n'abashoboye kubona ibyangombwa wenda, cyangwa hari n'abagira amahirwe. Ntabwo nabwira abantu wenda ntibakaze mu Rwanda cyangwa bajye baje mu Rwanda, aba ari umwanzuro w'umuntu ku giti cye.
Mukanya turasubira kwa Claude Gatebuke, ariko ndagira ngo mbanze nsabe Richard Ndayishimiye ku murongo wa telefone bamuduhere umurongo kuko nawe ategereje umwanya. Bwana Richard Ndayishimiye, ikaze mu kiganiro muri sana.
Mwakoze cyane.
Uherereye he
Richard? Aba nanjye narize ikintu cyo kunganira.
Urahagana he?
Jemerere Nairobi muri Kenya.
Yego. Komeza.
Buriya baravuga ati abanyarwanda bari muri Zambia badafite umutekano ukwiye. Ndetse ko usanga impunzi ifite amahitamo, ugasanga iyo bonye igihugu irimo kinafite umutekano arashobora gusaba ubundi buhungiro. Ariko ubunya aho tugeze urashobora gusaba ubundi buhungiro ukarindira ko ibyo kwimugwa ube muri icyo gihugu kubera ubona umutekano wawe udakwiye ukabura. Buriya se hakukwimura muri icyo gihugu ugasanga bakoroheje mu gihugu wavuye mu wahunze. Mbere nasaba nk'uhagarariye impunzi yuko yofasha agashyiraho sekiriti ikwiye. Buriya wasigura gute ko umuntu bamusanga iyo yahungiye akanyorota?
None Richard, reka nkubaze niba ari ikibazo ushobora kunsubiza. Wowe aho ngaho uri Nairobi muri Kenya uri impunzi?
Jesanze ndi impunzi.
Uvuze rero uti hari ukuntu bagira batya bakagusubiza aho waturutse. Mwebwe mu Burundi ndasa n'utandikiriye gato kubera ko turimo turavuga ikibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda muri Zambia, ariko ni muri rusange Uburundi n'u Rwanda n'ibivandimwe. Impunzi z'Abarundi muri Kongo n'ahandi hirya no hino zimaze igihe zitahuka ari nyinshi, bavuga ko umutekano mu Burundi uhari. Ibyo ushaka kuvuga ko biri muri urwo rwego wavugaga rw'uko abantu basubizwaho ku ngufu?
Buriya barasubizwa ku ngufu rabye nko muri Tanzania.
Kandi biyemerera yuko hari umutekano, bakavuga bati turagiye rwose, ibyo twagiye duhunga byarakemutse turatashye iwacu.
Kuri ikibazo twasanze no mu mundi haraho bamanerwa, harimo abahunga baje gukora ubutasi.
Ariko se buriya Bwana Ndayishimiye, buriya wakwikeba n'urwembe kugira ngo werekane yuko uri mu bantu. Guhungerega ntabwo ari imikino, iyo kora riteye nawe kugeraho. Komeza igitekerezo cyawe.
Igitekerezo nari mfite ni icyo, buriya iyo umuntu yasabye ubundi buhungiro mwayimura kubera buriya ntiyabibona umutekano uhagije.
Birumvikana kuko iyo umutekano udahari ubwo no kuba impunzi muri icyo gihugu ntacyo biba bikivuze. Reka tujye kwa Bwana Claude Gatebuke. Bwana Claude Richard Ndayishimiye, ati iyo umuntu abona ko nta mutekano afite asaba ubuhungiro mu kindi gihugu, mwe nk'abahirimbanira uburenganzira bwa muntu mufasha iki abantu bahuye n'ibibazo nk'ibi, bumva ko mu gihugu bahungiyemo cya kabiri batakibona umutekano, bashaka ubuhungiro mu gihugu cya gatatu bagategereza amaso agahera mu kirere?
Icyo kibazo mbere yuko ngisubiza umbabariye gatoya, hari ibibazo umugabo nibagiwe izina rye yabashije abaza ngo senga ambasade ntiyafashe impunzi
Imana Jean de Dieu
ngo abantu bagiye baguma mu Rwanda. Icyo cyo ambasade yo gufasha impunzi mu myaka yashize mu 2016 ibyo kagwi yavuze by'uko bateye impunzi bakabica nabi bakabasenyera amaduka byarabaye. Noneho nabaha urugero, b'umusore witwa Nionel Nishimwe wisunze ambasade agataha mu Rwanda. Ahageze ubuhamya bwe na turabufite, yavuze ko bamufashe neza cyane ariko bagatangira kumusaba noneho gushinja izindi mpunzi ibyaha yasizeyo abyanze, yaburi birengero kuva ubu hashize imyaka itanu, yaburi birengero mu 2017 tariki 8 cyangwa 9 z'uwo mwaka, donc hashize imyaka itanu. Muri make dufite nk'izo ngero z'abantu bisunze ambasade ariko n'ubundi bitarangira nabi. Kandi burya aho narangiriza kuri icyo kintu ngo guca abantu bataguma mu Rwanda, iyo abantu bagihohoterwa baba bagihunga, kandi impunzi burya itaha ku bushake, no guhunga nuko umuntu aba yananiwe kuba iwabo, burya kuko ntabwo byoroshye nk'uko bivuze. Iyo umuntu ahunze hari ibindi bibazo bikomeye cyane ahura nabyo, izo ndwara, izo zakorera ingendo zikomeye, n'izindi ntambara ashobora guhura nazo. Iyo umuntu yari atari yagera igihe cyo gutaha, ntabwo ataha kuko aba yumva aho ari nubwo hamumereye nabi haruta aho yahunze. Naho rero ku bantu noneho bageze bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo mu bihugu bahungiyemo, bakaba batahafite umutekano, ubundi nibyo nkatwe mu guhana uburenganzira bwa muntu, hari uburenganzira bwa muntu harimo n'ubwisanzure. Iyo umuntu atamerewe neza mu gihugu arimo, dukora ku buryo babimurira ahandi, ubundi nicyo umuntu asaba, keretse izo kondisiyo zihindutse bagahindura ntibakomeze kubirukaho. Ariko iyo babirukaho bagomba kwimurwa. Ikibazo rero gikomeye ku mpunzi yari nyinshi cyane nk'iziri muri Zambia, icyo ni ikibazo nk'uko nabivuze kiri no mu bindi bihugu, yari nyinshi cyane, ntibiba byoroshye kuri ku kintu cya logistic, kandi nanone ni ukongera kwimuka. Ariko ubundi niko bigenda, no gushaka ahandi aho impunzi zifite umutekano. Ikibazo rero cy'abanyarwanda noneho kiyongeraho nuko impunzi zahunze kera, iyi association clause nyine bimwe byo guhagarika ubuhunzi ku banyarwanda muri make n'ubwo bwose mu bintu yemeza ari uko abantu bashobora gutuzwa aho ngaho aho bari cyangwa se bakimurwa ni nyinshi cyane. Icyo nicyo kibazo gikomeye cyane, ariko ubundi iyo byananiranye kandi bigaragara hari ibimenyetso bihagije by'uko icyo gihugu kitabaho umutekano, ubundi bagomba kwimurwa. Kandi ibyo ngibyo n'ibintu dukoraho nyine ku mpunzi zo mu bihugu bitandukanye.
Reka dusubire ku murongo wa telefone twakire bwana Thomas Bukeye, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uherereye he Thomas?
Mbo ndirirongo muri Malawi.
Makuru cyaho muri Malawi?
Muri Malawi ubu n'amahoro, kavura gusa ariko mbara kabaye kenshi, ntasige tura amahoro, ntabwo bamaze se kwirukanaho, ubutwo turatuje.
Ni igitekerezo ni ikibazo?
Mbo nge ni igitekerezo. Nge ndi Umurundi ariko nsa nk'uwavukiye mu Rwanda, ndanahakurira nacyo kwava ndumwana muto ariko amateka mu Rwanda ndayazi. Hagiye umuntu arinze ava mu rugo agahunga agasiga igihugu cye, umuntu kuri wabo niryo teka ryane rigize umuntu. Aba bavukanye b'Abanyarwanda Zambia na Malawi n'ibihugu bituranye kandi nibivukanye twamana cyane tubonana kenshi.
Yego ye.
Ubuzima usanga impunzi zibayemo habano muri Malawi na Zambia ntabwo buba ari ubuzima bushimishije ku buryo umuntu ashobora kuvuga ngo nashobora kuba yosubira iwabo. Jewe icyo numva nosaba icyo kiba ku mpunzi icyo ndumva kumenza abo babanza bagasa nk'abagihagarika, ahubwo bagashakira umuti ikibazo gituma impunzi z'Abanyarwanda zigwirirana mu bihugu byinshi cyane cyane nk'ibihugu by'amajyepfo muri Afurika kuko barahari benshi. Ntabwo twabica inzerere zisa nk'ibyangazi, bafite ibibazo ahubwo nibumva ibibazo bafite babakemura ibibazo, ariko kubiruka ko nimba basaha ari ibibazo byakemutse, icyumvire numva arashaka guterera cyari cyo.
Urakoze cyane bwana Thomas Bukeye. Dusubire kwa Emile. Hari impunzi z'Abanyarwanda muri iki gihe nshya zirimo kuva mu Rwanda ziza muri Zambia?
Birahari kuko hari amakesi abiri mu bafungiye bahangaraha, umwe yari umukeri wakorera mutu ya mukuru niwe barakitaga umurashi bantu umurashi ndetse ko yageze aho ngaho n'abandi ahamara igihe gitoya bigaragara ko wenda nta mutekano we wari ugera mu bukiranahita pasiteri yaramwemeye muvana hano hari n'undi ndi nawe uvaga nk'imyaka imwe itanu hano aribwo aba ari impunzi nshyashya urumva abanyarwanda baracyahunga ntabwo abantu baracyahunga na leta ivuga ngo ngo abahatiwe yari yaragiye mu Uganda ni uko hari abanyarwanda bagihunga ntabwo rero ahubwo hari akantu ashaka kongeraho kuri ibyo umuvandimwe wo mu Burundi amaze kutubwira uri muri Malawi yavuga ati ahubwo abantu bakwiye gushaka igisubizo numva kandi numva wenda n'igitekerezo naha leta y'u Rwanda yifosinga abantu ibyo kubafatira ibyo kubakuriza ibyangombwa ubundi birandangaza umuntu wabaye impunzi numva ubuhunzi iyo ari ujya guteza ibibazo abandi bantu bahunze
ariko bwana Emile ahangaha turimo turavuga ikibazo cya Zambia n'inzego z'ubutegetsi bwa Zambia. None urasa n'utunga agatoki leta y'u Rwanda, urasa n'uyishinja ibintu udafite ibimenyetso. Nta nubwo muri iki kiganiro idahagarariwe, ariko ibyo ni ibintu tutavuga kuko nta bimenyetso bigaragara bitwereka bifatika bitwereka yuko ari irimo gukora ibyo bintu.
None se ni mbasa byo ko icyo cyangwa ibyangombwa by'umuntu bikurwa leta y'u Rwanda
ibihe
kugira ngo u Rwanda impunzi z'abanyarwanda zamburwe ubuhungiro. Icyo ni igitekerezo cyatangiwe na leta y'u Rwanda,
ariko cyakorewe isuzumwa HCR irakireba yemeza ko icyatumye abo banyarwanda bo muri urwo rwego bahunga kitagihari, ivuga ko bakwiriye gutahuka. Ntabwo ari ibintu u Rwanda rwihereranye, n'ibintu byakozwe ku rwego mpuzamahanga, n'ibintu byakozwe habona bwana Emile.
Ibyo biraza bikajyana muri bya bintu twavugaga byose bya rombiri. Ibibazo by'umutekano mu by'ukuri byarakemutse, n'ibibazo byarakemutse se impunzi niba tumara muri Zambia ko ari ibihumbi bitandatu, Uganda hari zingana gute, Burundi hari zingana gute, Kongo hari zingana gute, Afurika ifite impunzi zingana zite z'abanyarwanda? Nibyo bibazo bikemuka ku iki bidataha turagarukaho. Impunzi ntabwo yihatira gitara, ahubwo ibibazo bituma ihunga nibyo ukuraho.
Yego,
batira abantu ngo nimutari ku bibazo bigihari, n'ubu munsi tuvugana abantu bagihunga ntumva nta gitubizo nyine kiba kiri kukuboneza.
Nyemerera twakira abantu babiri ba nyuma, hanyuma tubagarukeho dufata umwanzuro. Ku murongo wa telefoni dufite Deo Batumunwa na Jamal Ngabo. Reka duhere kuri bwana Deo Batumunwa, ikaza mu kiganiro muri Sanga.
Kaze cyane, amahoro.
Amahoro cyane, uherereye he Deo?
Yemerereye neza na neza, ni muri Zambia mu ntara ya Rusaka.
Ni igitekerezo, ni ikibazo nyarutsa
ukuri tugerageje kuraba ukuntu dusanzwe dufashwe muri iki gihugu cya Zambia. Birateye ubwoba, birateye agahinda. Turi mu nzi mbwa twashyitse genda umurundi mu bitanzwe twarashyitse turajya mu nkambi turafite ibyangombwa byo kuba muri iki gihugu cya Zambia, ariko kubera ko ubuzima bwo mu nkambi n'ubuzima bugoye cyane rero tunadushima kuza kurondera ubuzi uronse akazi nyine ukaronka icyo ushobora kwishikana ko ugatangura udukogo tw'iwawe. Ariko nubwo utangura udukogo tw'iwawe twama imitima iri hejuru cyane, umwanya n'umwanya bagufashe. Rero ikindi kintu kiza kibabaza twebwe impunzi dusanzwe tuvuga mu gihugu cya Zambia ni uko bagufashe bake bakwaka amafaranga menshi cyane no guhumba ukacuhomba. Rero kuri nka mwebwe musanzwe mushikana kure ibitekerezo twashaka muze mushikane ibibazo dusanzwe dufite uku kuntu badufata nabi badufata kanatsinda katwaka n'amafaranga menshi ibihere brema. Mwa mukoze cyane,
urakoze cyane bwana Deo Batumunwa.
Yeah.
ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaragize.
Tuje kwa Jamal Ngabo.
Naam.
Ikaze mu kiganiro muri sanga.
Yego murakoze cyane.
Uherereye he wowe Ngabo?
Biri mu ntara ya Kigoma mu yani ya Kibondo mu Nduta mu nkambi y'impunzi.
Wowe rero ni igitekerezo ni ikibazo?
Hanini ni igitekerezo kubera tugiye turaba ubuzima bw'impunzi kungene bumeze turabona yuko hari mu nkambi yagonda atari byiza cyane umuntu tubivuga ko ari byiza. Igitekerezo nka mwebwe kubera muba muri ngaho mushobora kubamwo bumvikana kure bikakumvikana hanyuma bakaraba uko ibintu byagenda.
Urakoze cyane. Komeza.
Guhaye igitekerezo ni sinota kure y'ibyo Debo yoba yariko aravuga bintu mbisa ahubwo nawe nyine umengo twa dufite igitekerezo kimwe n'igisabo kimwe n'ukuntu impunzi ifashwe muri izi nkambi tuba dusanzwe turimwo tuba tubaye kuba ibyo yaho usohotse inkambi bakagufata bibindi wagumayo waguma mu nkambi naho ugasanga ubuzima ntibworoshe nabizi namwe byo impunzi nyine ziba zimeze bagakunda gusohoka bagasohoka bagufasha ukajya mu gasho ugafungwa ugakubagugwa intambwe zo muba muri ngaho muba mushobora gushikana amadukure nakwiye kuza muri araba kuza turabe uko ibintu byogabanuka mu nkambi z'icyo nicyo gitekerezo no munsi nabifite.
Urakoze cyane bwana Jamal Ngabo. Tugana ku musozo bwana Claude Gatebuke. Jamal Ngabo ati nkamwebwe muraho amajwi muyashikane kure.
Byumvise kandi twabyakiriye. Ni byiza ko n'abantu bari muri izo nkambi bivugira nk'uko ngoko bakavugira ku mugaragaro aha ngaha kuri Voice of America. Ni ibintu bifasha kuko biragaragara ko ibyo tuba duharanira atari ibihimbano, izo conditions z'impunzi kugira ngo zikosorwe. Gusa wenda ndakeka tugeze aho gusoza nagira ngo nongereho akantu. Burya iyo baravuga mu Kinyarwanda ngo ntawe uyoberwa umwibye ayoberwa aho amuhishe, nubwo turi kwigengesera tuvuga ko wenda ari leta ya Zambia gusa iri kubikora, ariko buriya harimo n'akaboko yewe nk'uko navuga ko iyo usesenguye ubona ko harimo akaboko ka leta y'u Rwanda. Kuko impamvu mbivuga gutyo, ibihugu byinshi bifite impunzi muri Zambia.
Nabikwemereye ariko navuze ko ari igitekerezo cyawe bwite atari igitekerezo ijwi rya Amerika ihagaze wishobora kwemeza.
Yego. Ndumva araho ngaho narangiriza ubundi tuzakomeza duharanire uburenganzira bw'izo mpunzi, ariko tunaharanira ko nyine ibituma impunzi zibaho bivaho. Abantu baracyahunga, hari impamvu bahunga, umutekano mukeya, ihohoterwa, akarengane, ibyo byose tuzaharanira kandi tuzanabigeraho ko izo kondisiyo zizahinduka abantu bagataha ku bushake bakareka no guhunga.
Reka tujye kwa bwana Emile Ndamukunda. Turimo turagana ku musozo, icyo wavuga kuri icyo kibazo twavugaga aho ngaho mu tugana ku musozo nyine mu magambo magufi?
Kugana ku musozo burya naje twanira gusa bikana nashimire n'ibibazo bihari, ariko burya umuntu wakwakiriye ukagucumbikira imyaka hari abamaze imyaka igera muri 20 icyo nacyo burya umuntu yagishimira Leta ya Zambia kuba yarafasha Abanyarwanda ikabatuye ikabayereka aho kuba muri icyo gihe ikabafasha. Hari ubufasha bwinshi cyane Zambia yahaye Abanyarwanda bize abagize bite icyo kintu buriya usoje udashimiye Leta ya Zambia nabwo haba ari ikibazo. Mu gusoza rero ndasaba ibintu inzego eshatu.
Dushigaje amasogonda 10 gusa reka ngushimire cyane ko witabiriye iki kiganiro. Nshimira na bwana Claude Gatebuke, nshimira namwe mwese inshuti z'ikiganiro muri sanga by'umwihariko n'inshuti z'Ijwi ry'Amerika muri rusange. Ikiganiro muri sanga na hejo, amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Ijwi rya Amerika.